is loving everything that she needed. Anytime she want me, every time she call me, what I see is loving. Everything that she needed. Anytime she want me, every time she call me, what I see is loving. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Ana kitovu cha kipini, baby she's a nasty. Milioni sabini nikawape wakwe. Mvua ya mapenzi menilowesha. Na wala sitoki kujifuta. Mchuchu hana woga, anaweka neti kwa mguu baada ya kuoga. Anajipinda kama uyoga. Vikuku na mdomo ameutoga. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Oh, oh, oh. Ubububu punguza kunitocha. Oh, oh, oh. Akia mama watani ukota. Oh, oh, oh. Ubububu punguza kunitocha. Mama watani ukota. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Akia mama sijamona mwanamke wakuzidi mapenzi na ladha yake. Silazi kuku na vifaranga vyake. Waseme waseme hata dange mwake. Nimeshatua kwake. Hata safari za dukani utapanda ndege. Hizo kelele zao kama za wapiga debe. Hata kwenda bafuni baby utapanda ndege. Punguza kunitocha. Akia mama watani ukota. Ubububu punguza kunitocha. Akia mama watani ukota. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza.